pesa ndo chanzo utembe. Vigumu kunitoka ungerudi tunge. Jirinde na vishoka basi nionge. Mungu moyo usheisha bwana. Tina mama na kusumari. They wanna see you, see you. What I want to say is sir, it's on me. Oh no no no, sir, it's on me. It's on me, sir, it's on me. Oh no 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 no, sir. Safari, mimi na wewe tulipanga. Tuyenge, tufe tuzikane. Na nyumba gani, mimi na wewe tulipanga. Usiene, rudi tushikane. Tafadhali, ninusuru hali. Moyo usheisha bwana. Tina mama na kusumari. They wanna see you, see you. What I want to say is sir, it's on me. Unachuma wangu moyo. Sir, it's on me. Nisiti mamilo. Sir, it's on me. Umachuma wangu moyo. Sir, it's on me.
Call me Rumba Boy, loina is a tenor.